Asinkulumo sakwehlula. Kwatu yangthusa umthula kanjena nje ubani othegoduka. Phila ngaphandle kwakha kukholula. Kwalesahlo sitshalile sesiyakhula. Uma ngisibuka ngiyakhumbula. Bathi zimana zi Mkhalela ngempe Ngacela buyela kai Zimana zi Mkhalela ngempe Ngacela buyela kai Swakala mama Osa sringe Bati osa skulume Ishaya shaya mhlampe skulume Nganikhanda tshela umaqala thola umama sekhaya nakushaya shaya nawe wagcwala ngentwana sagcwala istrata bona for the second time athi swakala nganeno athi thola umdesho manje isikhathi asisekho noma goga keke athi senzelele uhlangahlangana umbhede mama mkhalela ngempela ngicela buyela kai
Osa skulume, ishaya shaya mhlampe skulule.